ni kofofofo Umeni datisha wewe mtoto Napiga mbizi maji ya ugoko Balid, unanipa joto ah. Oh baby don't let me go ah, Inajua thamani yako just let me know ah, Itakubaki peke yako mama Sitaki wewe kumpia Hado hado mama hado hado Sitaki wewe kumpia Kasura kako kanaumiza roho
Mama
I never seen before
Mama
Kasura kako kanaumiza roho
Mama
hey. Never seen before
Mama
Keep it on it white Keep it on it Keep it on it white Keep it on it Keep it on it white Keep it on it Keep it on it white Keep it on it
Yani kama tamama we umenizimaga Yana Watu wanashanga kitu gani mina kupaga Na Mizigo yote nimesha itua Nimefika mwisho wa leli kigoma Uzuri wako wote wanajua Mtoto menyoka kinoma Hawa bisho wakatai Haya ni minyanga nyanga Sijiwezi mama sijiwezi Sura kako kanda mizaro
Mama, mama,
yeah.
mama
Never seen before
Mama, mama
Kasura kako kanda mizaro
Kodore macho wakukodore macho wacha wakukodore macho wakukodore macho wacha wakukodore macho wakukodore macho
iko keep it on it white keep it on it keep it on it white keep it on it